Make it boy.
Aga.
Mixed by
Aziz.
Me nawe, come and see what to prepare. Fraha to me paga.
Moyoni mwangu sifichi, ni wewe tu.